Siyathanda ukumbonga uNkulunkulu ukuthi aphinde siphe leli thuba lokuhlangana ntambama kuzinkonzo zabasha.
We would like to thank the Lord again that he's gave us this opportunity to meet this afternoon at the youth conferences.
Sibonga kakhulu ngaba nobufakazi kuzoba inkonzo yobufakazi manje ntambama.
This afternoon will be a service of testimonies.
Kodwa singaqala ukuthula indaba zobufakazi ake thoba amakhanda sithandazele endaweni zonke la sikhona silalele khona uNkulunkulu ukuze akwazi ukusiza kukona konke.
But before we'd like to start with the testimonies, let's all, there where you are, wherever you're watching, let's just bow our heads that we can pray.
Asithandaze.
Let's pray.
Siyabonga uNkulunkulu ngomusa wakho omkhulu.
Lord Jesus, thank you for your great grace.
Ukuthi inkosi noma isimo sinje uzivulele inkonzo ukuze zikwazi ukusakha ezimpilweni zethu.
That even in these circumstances you have opened opportunities that we can have these services to build our lives up.
Nkosi wena wawazi kwasekuqaleni ukuthi kuyohamba hambe kube nje.
You knew from the beginning how it will go up until now.
Sebenza ke uNkulunkulu enhlizweni zabantwana abalalele zabazalwane labe khona wenza umsebenzi omangalisayo.
Lord Jesus, work in the lives of the children of the congregation and everybody who hears.
Siyanxusa uNkulunkulu ube phakathi kwethu kulesi sikhathi samanje.
Lord Jesus, please be with us in this time.
Amen.
Amen.
Futhi siyambonga kuNkulunkulu ngaleli thuba. Namhlanje soza ubufakazi ngabazalwane baseEurope.
Today we thank God for this opportunity and we'll be hearing testimonies from members of the congregation in Europe.
Siyabona ngempela ukuthi ivangeli liyahamba.
We can see that the gospel is going.
Futhi siyabonga ukuthi babumfundisi waba nombono omuhle kangaka. Ngoba kubani kuthiwa azange abe nalombono. Ngabe sizizwa kanjani inkonzo uNkulunkulu asibekele zona.
And we thank Reverend Stegan that he had this vision to have these this youth conferences. Others thought, how are we able to get to these youth services?
Sengizocela ukuthi ngishiyele kubona abazothulela ufakazi njengoba sengishiyele ukuthi abaseEurope abazalwane baseEurope endaweni zonke le.
So we'll now have the testimonies from those people from Europe.
Kodwa sizocela iculo eliculwa amandla evangeli elithi Vukani maKristu.
But first we'll have a song from the Power of the Gospel choir.
Bese kuqhubeka ke nobufakazi.
And then the testimonies will continue. Thank you.
Umhlaba lishumayele izwi leNkosi Jesu. Nitshela abantu ngensindiso ithuba lisekhona. Vukani maKristu, hambani umhlaba, lishumayele izwi leNkosi Jesu. Nitshela abantu ngensindiso ithuba lisekhona. Ngoba yezimini laphi ithuba zophela. Kota angeke sisayifumana kufanele sithenge sise isikhathi kobi yezimini laphi ithuba zophela ngoba lezo suku olungafanele ezinye
laphi izinsizwa ezibukekayo zazula zula zifuna insindiso
kota angeke sisayifumana kufanele sithenge sise isikhathi ukuze sithokoze hlakubuya iNkosi sikwazi ukuyihlangabeza phezulu emkhathini masilungelene ukuyibona.
Kufanele labo abayikhonzayo bahambe munye enkosini.
insindiso batho ni
I grew up as a young girl who always did what she wanted, the way she wanted.
Igama lami nguwana, ngizonqobelela kancane ufakazi bami. Ngakhula njengentombazane eyayithanda ukwenza lokho ekuthanda ukwenza yona ngendlela ethanda ukwenza ngayo.
When my parents told me to keep quiet, I always asked, "How can I keep quiet?" Even after a good hiding, I would keep on asking, how can I be quiet? I was very stubborn. I was speaking without thinking at the traces that my words would leave in the people's souls.
Abazali babengitshena ukuthi angithule. Ngivele ngibabuza ukuthi ngingathula kanjani. Ngisho sengithola uswazi. Nganginenkani kakhulu. Ngangikhuluma ngaphambi kokucabanga ukuthi amazwi ami ayezohlala emphefuleni yabantu.
I was capable to do almost anything in order to reach my goals. I didn't know what obedience meant.
Ngangikwazi ukwenza noma yini ukuze ngigcine isifiso sami. Ngangazi ukuthi ukulalela chaza ukuthini.
All of a sudden, I found out that my mother is dying. She was my hero. This led me to my first prayer and to my first time of opening the Bible and actually read from it.
Kungazayeleke nje ngezwe ukuthi uma wami uyagula, uyafa. Wawumuntu engangibukela kuye kakhulu. Lokho kwangiholela ukuthi ngiqale ngithandaze nosulami lokuqala ukuthi ngivule iBhayibheli ngilifunde futhi.
The Holy Spirit convinced me of my sins and I repented. I tried to be better, but I didn't quite succeed. Then, my dear Jesus led my steps to the mission Kwasi Sabantu Wojtek, and ever since I have been in God's mill.
Umoya ongcwele wangambulela izono zami futhi ngaphenduka ngazama ukwenza izinto ezinhle. Kodwa angikwazi akulunganga. Kodwa uJesu Kristu uNkulunkulu wangiholela emission kaSizabantu eVoltech. Usukela lapho ngaba kuyimili kaNkulunkulu.
After my graduation, I received a very good job in town, which started to satisfy my life expectations. However, one day, being in town and being surrounded by a crowd of people, I've heard the voice of my beloved Lord Jesus asking me, who will tell them about me?
Lapho sengitheswe iziqo zami ngathola umsebenzi omuhle kabi edolobheni kwajabulisa impilo yami kakhulu. Ngolunye usuku ngikhathi ngisedolobheni kunabantu abaningi ngizwa izwi lenkosi uJesu ilingibuza ukuthi ubani ozobatshena ngami.
I was living at the mission, but in my heart I wasn't a missionary. In that very moment, I felt I'm ready to lose my life in order to win Christ. I started telling the people around me about this wonderful, holy Savior, which had mercy on me too.
Ngangihlala emishini, kodwa inhliziyo nami ngangingasi umuntu olethe ivangeli. Kuleso sikhathi ngayizwela ukuthi ngikulungele ukulahlelwa impilo yami ukuze ngihlane noKristu. Ngaqala ukutshena abantu ngoNkulunkulu, ngabatshena ngomsindisi omuhle owangisiza nami.
After that, God showed us His plan for us to start with an association through which we are going in schools and we can speak to children and young people. This way, He led us to start with monthly children and youth camps. Out of these camps, a children choir has been made up of children who want to know better about the Lord and His ways.
Emva kwalokho, uNkulunkulu wangivezela icebo lakhe ukuthi siqale inhlangano, ukuthi sihambe sihambele izikole, sikhulumele abantwana nabantu abasha. Ngaleso sikhathi saqala saba nama-camps, kwaqala i-choir yabantwana.
In the past few months, when we couldn't have the camps anymore at the mission, we started having online meetings with all the young people who are willing to hear more about the Lord and what He expects from us. Recently, we had the thought to gather all those devotions on a YouTube channel so that they can reach many others. God also opened the door for a blog where children and parents can find more about the Christian way of life.
Inyanga ezedlule, khathi singabanga nawo ama-camps, saqala saba nama-camps ngamagagasi omoya, nabo bonke abantu abasha ababevumela ukuthi bezwe ngoNkulunkulu. Isikhathi esingakude nje sedlule, kwaba nomcabango ukuthi sihlanganise iy'nkonzo ku-YouTube ukuze sizwise abantu abaningi. Lapho abantwana nabazala bangathola indlela ukuthi bethole ulwazi oluthe xaxa ngezwi leNkosi uJesu.
God's plans are perfect and wonderful, and we are trusting His guidance to lead us forward. We cannot keep quiet. How can I be quiet now when I have a good reason not to be quiet? We cannot stop because we love Him and we love those who are lost.
uNkulunkulu senzele izinto eziningi, siyamthemba futhi ukuthi uzosihola. Ngeke sikwazi ukuthi sithule, singathula kanjani? Ngeke sikwazi ngoba siyamthanda, siyabathanda futhi nalabo abalahlekile.
Uncle Erlo once said that we are not allowed to be proud, to relax, or to search for our own comfort as long as there is one lost soul, one single soul out there in the world.
Bamfundisi wathi asifunyele ukuthi siziqhenye, ukufuthi sihlale nje, ukuthi sihlale sifunele okwethu. Kunalabo abukhona abalahlekile, ngoba khona umphefumulo owodwa nje olahlekile.
There is also the burning desire of my heart to sanctify myself and to do whatever it takes so that the good news that He is alive, He lives, will reach as many as possible till that lost soul. What are you busy doing?
Kukulangazelela kwami kwenhliziyo yami ukuthi ngingcwelise, ngenze konke ukuze kuhambe indaba ezinhle ukuthi uyaphila, kufinyelele kubantu abaningi, kuze kufikele kulowo mphefumulo ogcina. Wena wenzani?
I am Robert Luca, and I am so glad and thankful for this opportunity to share with you a small part of my testimony.
Igama lami nginguRobert Luca. Ngithokoza kakhulu ukuthi nginicobelele ingxenyana nje yobufakazi bami.
I was born in Bucharest in a Christian family, and my parents took very good care of me. I had a beautiful childhood and a normal childhood.
Ngikhulele eBucharest, abazali bami bangikhulise ngokwenkolo futhi bebenginakekela ngayo yonke indlela.
But still, there are a few things I have started to do wrong in my relationship with parents, schoolmates, and God.
Kodwa yize kunjalo, ubudlelwane bami phakathi kwabazali bami, abangani bami esikoleni nasemphakathini kwaqala kwashintsha.
But when I was 11, 12 years old, something happened that definitely marked my adolescence. I noticed the girls.
Kuthe ngiseminyakeni yeshumi nanye neshumi nambili, kwakhona okushintshayo empilweni yami, sengiqala ukuphawula manje amantombazane.
That the girls are beautiful, and I felt something awakening in me when I looked at the girl and I liked her. When I stared at the exposed body parts of the girls.
Uma ngibuka intombazane bese kuba khona okuqalayo kwenzeka emzimbeni wami. Ngicabange manje noma ngiyibuka intombazane kube ngazathi ngiyibuka inqunu.
These things started to grow more and more in my mind and body. Now I compare this to a fire. I let in me a fire to ignite and to expand and began to burn my soul. Today many people are caught by this and they don't care.
Lezi zinto zenzeka njengomlilo ovuthayo empilweni yami, zivuthwe engqondweni nasemphefumulweni wami. Namhlanje abaningi babambekile kulezi zinto futhi abanendaba.
The fire of carnal lusts. After watching movies, I remember that not porn movies yet. I replayed those scenes in which parts of the girls' bodies were seen, or moments in which women were almost naked or completely naked.
Ngikhuluma ke ngomlilo wenkanuko yenyama. Bekuthi lapho mangibuka ama movie aveza amantombazana anqunu bese ngiloko ngiyiphindaphinda lezo yithombe ekhombisa lawo amantombazane nobunqunu bawo.
I also began to touch myself. At first, all these things seemed extraordinary to me and caused me great pleasure.
Uma ngibuka lezo yithombe bese ngizithinta nami enyameni yami, kancane kancane ke lezinto zaqala manje zinginikeza kungathi khona engikuzwayo emzimbeni wami okuyintokozo nokunganelisayo.
And you know, like any addicted, and especially by pornography, I started to want more, to seek more, and I felt I didn't have enough.
Nanoma ibani ke obanjwe yithombe zabantu abanqunu uthi mayebuka lokho kungamanelisi kube ngazathi angathola okunye futhi.
I wanted to see and do more, but I realized that I feel this pleasure for a short amount of time, and then it leaves a big void, emptiness in my heart, and makes me feel so far from God, so alone. I often prayed for deliverance and forgiveness, but nothing has changed. I was more and more bound by my lusts.
Namige, naloko ngifuna ke okwengeziwe, ngiloko ngifuna okunye, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngabona ukuthi lezi zinto engathi azinganelisi. Bese kudala isikhalo enhlizweni, kube ngazathi ngizizwa ngishawa umoya, ngizithola ngingasenaye uNkulunkulu. Bengiloku ngithandaza kodwa ngicela intethelelo, kodwa kukho okwashintsha ngoba inkanuko ibiloku iqhubeka.
At the age of 15, I learned to watch pornographic images and videos on real porn sites, and I lived the stronger sensations practicing these sins. But then I felt, as I said, alone, empty, and stained.
Uthe sengineminyaka eyishumi nanhlanu, ngaloku ke manje ngiqhubeka sengingena ke manje la enkundleni ze pornography ku internet.
And I lived the stronger sensations practicing these sins. But then I felt, as I said, alone, empty, and stained.
Ngiloku ngifuna ukuzithokozisa ngalezi zinto, kodwa njengoba ngishilo lezi zinto azange zinganalise, bekuloku kukhona isikhala.
I realized how bad these things are. I heard many speeches about the negative effects of pornography. I tried to stop, but I didn't succeed. I knew for a long time what I had to do to be free. I shouldn't have hid these sins. I should have gone and asked a man of God to pray for me. But this seemed so hard. I was so shameful.
Futhi kuningi engangikuzwa inkulumo kukhulunywa ngobungozi bepornography, kodwa ngakushaya indiva konke lokho, isigcino kwangilimaza. Bengiloku ke ngifihla lezi zinto futhi ngibona ukuthi fanele ngabe lezi zinto ngiziveze ekukhanyeni. Bekufanele ngabe ngiya kwindoda kaNkulunkulu ezongikhulekisa ukuba ngihlukane nalezi zinto, kodwa ngazifihla. Kodwa isigcino kwaba nzima, ngagcina senginamahloni amakhulu.
God was often calling me to his word and sermons, and after years of struggling and of fights to step into the light, I decided to change my life, to be a real Christian finally, and to live for God entirely.
Nkulunkulu ubehleze ngibiza entshumayelweni Nangu izinto ebengizizwa, kodwa ngiqinisa inhliziyo yami. Kwaze kwafika isikhathi lapho senginquma khona ukuthi ngiyaguquka manje, ngiyashintsha manje, nginikele impilo yami kuNkulunkulu ngokuphelele.
And I confessed everything. It wasn't easy at all. The man of God prayed for me. I am so happy that ever since that moment, I am free.
Ngaqala ngalungisa yonke into. Kwakungelula. Indoda kaNkulunkulu yangikhulekela. Ngithokoza kakhulu ukuthi kusuka kuleso sikhathi ngiyumuntu okhululekile.
All those sinful searches, all the hungry thoughts and looks are over. Since then I never thought pornographically. Open any pornographic content and touch myself again.
Kwaphela yonke leyo mcabango yeyithombe zabantu abanqunu. Kwaphela konke ukuvakashela lezi inkundla eziku-internet zeyithombe zabanqunu. Kwaphela ngisho nemicabango engqondweni yeyithombe zabanqunu. Kwaphela nakho lokhu kuyithinta la emzimbeni wami.
Afterwards, God called me to serve him here in the mission from Romania. And I am so happy and blessed by the opportunities I have here to be part of the children and youth conferences, to talk to them and to go to public schools and meet young people that are sinking deeply in sin.
Emva kwalokho uNkulunkulu wayesengibiza engibizela la emsebenzini wakhe kuleli gatsha lase Romania. Futhi ngijabula kakhulu ngamathuba engiwatholayo okulekelela uma kunengqungquthela yabasha la eRomania nokuphuma futhi ngiyofakaza ezikoleni khona la eRomania ukufakaza kubantu abasha bona laba abagxile kangaka ezonweni.
I have the greatest joy when I see how God works in the lives of young people and children.
Ngithokoza kakhulu uma ngibona ukusebenza kaNkulunkulu phakathi kwentsha naphakathi kwabantwana bakhe.
And I would like to let you something that helped me confess my sins that day. Do not wait for the perfect set, the perfect opportunity, or the perfect moment as you see it. But if God asked you and told you to do something, do it now. Do it today.
Kodwa ngithanda ukuthi nginivezele okwangisiza kuleso sikhathi. Ungalindi kuze kufike isikhathi esithize noma kuze kuvele ithuba elithize uma ngabe uNkulunkulu ekhulumisana nawe. Kodwa uma ngabe uNkulunkulu ethi yenze ukuthize, kwenze ngaleso sikhathi. Ungalokhu uthatha isikhathi eside. Sukuba ngaleso sikhathi ukwenze. Futhi ukwenze manje.
Like sunshine and new day is gone. Ich bin Ruth Germer aus Deutschland.
My name is Ruth Germer and I come from Germany.
Igama lami ngingu Ruth Germer, ngiqhamuka eJalimane.
Als ich mich bekehrt hatte, dachte ich, okay, mein Leben mit Gott ist in Ordnung. Ich lebe ein gutes Christenleben oder es ist einigermaßen in Ordnung.
When I got converted, I thought that I'm living a good Christian life, that things were going well with me.
Ngesikhathi ngiphenduka, ngangicabanga ukuthi ngiphila impilo enhle yobuKristu futhi izinto zonke zihamba kahle kimi.
Bis eines Tages Leute von mir weggerissen worden sind und ich gemerkt habe, dass ich einfach den Boden unter den Füßen verliere.
Up until a day where people who I was very close to and who I was very attached to, it was as if they were pulled away from me and I felt that the floor beneath me just fell away.
Kwaze kwenzeka ukuthi ngalesi sikhathi abantu ebengisondelene nabo kakhulu kwaba sengathi bayahluthulwa kumina. Ngezwele ngathi umhlabathi engangime kuwona uyabhodloka.
Und ich habe ernsthaft gebetet, dass Gott mir doch bitte zeigen muss, was ist der richtige und was der richtige Weg für mich ist, was er von mir haben möchte, weil ich mich verloren gefühlt habe auf einmal.
And I felt so lost all of a sudden that I prayed to the Lord to show me where I should go to, what is the way for me to walk in.
Ngazizwela ngilahlekile, ngaze ngathandaza kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu engathi engangitshengisa ukuthi kumele ngiye kuphi, kumele ngihambe ngayiphi indlela manje.
Das erste sofort in dem Moment, als ich das gebetet hat, hat mir Gott gezeigt, deine Sünden bring alle zu Gott und lass sie ganz, du musst ganze Sachen machen, damit ich dir zeigen kann, wo du wo ich weiter mit dir gehen möchte, auf welchem Weg.
And the Lord showed me clearly that I have to bring to light all the sins that he shows me and only in this way can he then show me the path that I should continue walking in.
UNkulunkulu waseyangitshengisa ukuthi kumele ngilethe ekukhanyeni zonke izono angitshengisa zona. Bese kuphela ngalendlela uzokwazi ukungitshengisa umgudu okumele ngiwulandele.
Und ich wusste ganz genau, an welchen Sünden ich festgehalten habe. Und ich habe gesagt, okay, Herr Jesus, wenn du mir zeigst, dann möchte ich es machen, dann möchte ich alles dafür lassen. Und ich habe angefangen, alles ans Licht zu bringen und Gott hat angefangen, dann in meinem Leben zu wirken und die Richtung zu zeigen.
And I knew exactly which sins were a burden, a bondage for me. And when I confessed these sins, the Lord really started a deep work in my life.
Futhi ngangazi ukuthi iziphi izono enganginamathele kuzona ezazingithwesa umthwalo zingathi ziyisibopho kimi. Lapho sengizivumile lezi zono, uNkulunkulu waqala ukusebenza ngendlela ejulile empilweni yami.
Ich hatte ein Verlangen, dass Gott mich füllt mit seinem Heiligen Geist.
And there was a yearning in my heart that the Lord might grant that I might be filled by the Holy Spirit.
Kwaba khona ukulangazelela enhlizweni yami ukuthi engathi uNkulunkulu engangipha ukugcwaliseka ngomoya oyingcwele.
Und ich habe mich gefragt, wie komme ich dahin? Wo kann ich wachsen? Wie passiert es?
And I asked myself, how is this possible? Where and what way must I take in order for this to take place that I can grow spiritually?
Ngase ngiyibuza ukuthi kuzokwenzeka kanjani, kuphi, kumele ngithathe yiphi indlela ukuze lokhu kwenzeke ukuthi ngikhule ngokomoya.
Und dann hat Gott mir gezeigt, dass ich nach Rumänien gehen soll.
And the Lord showed me that I should go to Romania.
Unkulunkulu wangikhombisa ukuthi kumele ngihambe ngiye Romania.
Wo ich mir menschlich nie hätte vorstellen, also mir nicht hätte vorstellen können, ich wollte zuerst nicht.
Where, humanly speaking, I myself would never have chosen to come here, to go to Romania.
Nangangaze ngicabange ukuthi ngingaya eRomania.
Als das Verlangen nach dem Geistlichen immer stärker wurde, war ich bereit, hierher zu kommen.
But as this yearning for the Lord and to grow spiritually grew in my heart, I knew and I was prepared to come, to go to Romania.
Kodwa ngenxa yokulangazelela ukuthi ngifuna ukuba ngimlandele uNkulunkulu, ngakulungiselela ukuthi ngiye eRomania.
Ja, alles andere, was mich zurückgehalten hat, war mir egal.
And all the things that before pulled me back and attracted me and that all fell away.
Zonke izinto ebezingidonsele emuva ngaphambilini, konke ngakushaya indiva.
Aber wie ich schon gebetet hatte, dass der Jesus mich füllt mit seinem Geist, war die Antwort: Erstmal muss er mich lehren, muss er mein Herz lehren von allem Eigenen, von meinem eigenen Ich, von meinen Sünden, mich reinigen, damit er mich füllen kann mit seinem Geist.
And the Lord showed me that before I can be filled by His Spirit, all the sin in my heart must be confessed, and that He wants to purify me and refine me of all evil.
Unkulunkulu waseyangitshengisa ukuthi ngaphambi kokuba ngigcwaliseke ngomoya oyingcwele, zonke izono ezikhona enhlizweni yami kumele zivunywe, futhi ufuna ukungicwengisisa, angihlanzisise kukho konke okungalungi.
Und als ich hierher kam nach Rumänien, hat Gott wirklich angefangen in Details in meinem Herzen zu wirken, so wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Er hat angefangen mit Gedanken, mit meinen Motiven.
And when I came here to Romania, the Lord started a deep work in my life. He started to show me things where before I didn't realize they were sins, thoughts, motives for doing things.
Lapho sengifika ke eRomania, uNkulunkulu waqala umsebenzi ojulile empilweni yami. Waqala ukungitshengisa izinto okuthi ngaphambili ngangikaze ngiyinothise ukuthi ngingaba yizono, imicabango, izinjongo zokwenza izinto ezithile.
Zuerst, da war ein Widerstand in meinem Herzen. Ich dachte, dass Gott so tief geht und dass er eng, der Weg wirklich so schmal ist. Ist das wirklich Gott?
And at first there was some resistance in me where I thought, Lord, is this really the way? Is this how deep I must go with you? Is the way so narrow?
Ngasekuqaleni kwakukhona lokho kumelana ngaphakathi kimi ukuthi ngithi, hawu Nkosi, ingabe yiyo le ndlela? Yilokhu kujula ngempela okumele ngikulandele? Ingabe indlela ingumncinci kangaka?
Und Gott hat mich ermutigt und hat nicht locker gelassen, drauf, mit seinen Finger drauf zu zeigen, bis ich die Dinge ans Licht gebracht habe.
And the Lord didn't leave me and he put his finger on all the things that he wanted me to bring into the light.
UNkulunkulu akangishiyanga, wabeka umunwe wakhe kuzo zonke izinto ayefuna ukuthi ngizilethe ekhanyeni.
Ich möchte vielleicht zwei Dinge erwähnen. Ja, zwei Dinge erwähnen, die ganz, ganz besonders stark Gott mir gezeigt hat, immer wieder. Und das ist einmal die Menschenfurcht und einmal die Sorgen.
And two things that the Lord clearly showed me that were still in my life was fear of man and also the cares of this world.
Izinto nje ezimbili angitshengisa zona uNkulunkulu ngokucacile ukuthi kwasekhona empilweni yami ukusaba abantu neminako yalomhlaba.
Hat mich sehr sensibel gemacht für die Gedanken zuerst, aber dann die mit der Menschenfurcht. War das so, dass ich immer wieder dachte, oh, wie sehen mich die Menschen, was rede ich, wie muss ich mich verhalten? Und wenn ich mich beobachtet gefühlt habe, habe ich mich anders verhalten. Ich habe gemerkt, ich stehe so vor Menschen und ich habe es nicht bei mir behalten, ich habe es ans Licht gebracht, weil es mich geplagt hat. Und dann hat mir jemand die Hilfe gegeben und hat gesagt, du musst kämpfen, du musst kämpfen, du musst Gott in der Situation bitten, dass Gott dir hilft zu überwinden und er wird es tun. Und in dem Moment, wo ich etwas machen musste und wo Situationen kamen, wo ich wieder gefühlt habe, oh, Menschen beobachten mich, ich muss mich anders verhalten, anders reden, da dachte ich, nein, ich mache jetzt genau das Gegenteil. Und bitte, Jesus, hilf mir, ich will es nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott es weggenommen hat. Und auf einmal ich das verloren habe, in dem Moment diese Menschenfurcht.
And the Lord clearly showed me that I have fear of man in my life. And that when I'm in front of people, then I behave differently, and I felt myself being closely watched by people around me, and that was a bondage to me. And somebody gave me advice and helped me that I have to fight against these thoughts and that I can be free.
uNkulunkulu wangitshengisa ngokucacile ukuthi ngiyabasaba abantu nokuthi uma ngiphambi kwabantu ngizo kwenza izinto ngendlela engafani. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyangibuka lo engisondelene nanga leso sikhathi. Lokho kumina kwakungibophile. Omunye wazi wanginikeza iseluleko sokuthi kumele ngilwe nale micabango nokuthi futhi ngingakwazi ukukhululwa kukhona.
Und auch über die Sorgen, über irdische Dinge, wenn Gott mir gezeigt hat, etwas zu tun oder zu machen, mir Aufgaben gegeben hat. Das erste war aber, Jesus, das und das und das brauche ich und das. Einfach irdische Dinge, menschliche Bedürfnisse. Und als ich auch die für Gott gebracht habe und zu Gott gebracht habe und in dem Moment gebetet habe, bitte Jesus, nimm mir das, dass ich dir gehorsam sein kann, habe ich gemerkt, wie Gott mir diese, Bedürfnisse auf einmal unwichtig gemacht hat und mir die Freude und die Kraft geschenkt hat, seinen Willen zu machen, zu tun. Und auf einmal wurde die Freude, ihm zu dienen, größer und die Bedürfnisse, habe ich erst hinterher gemerkt, die waren gar nicht mehr da. Also.
And when the Lord required something of me, at first I thought of my own needs first, the earthly needs and wants, and the Lord worked also that even this has become for me something of not importance, that to fulfill His will is more important than what I need and what I want.
Ngesikhathi uNkulunkulu engifuna izinto ezithize, ngangivele ngicabanga ukuthi kumele kuqale okwami kuqala kwalomhlaba. Kodwa uNkulunkulu sesebenzile kimina. Wangitshengisa ukuthi lokho akubalulekile. Kumele intando yakhe ngigcwalisise futhi khona okubalulekile ukuthi ngibe nakho futhi ngikufune.
Und vielleicht eine kleine Begebenheit, ein kleines Beispiel, war, als ich mit einer Person zusammengearbeitet habe und ich habe gemerkt, mit einem anderen Christen, und die Person war ungeduldig mit mir geworden bei der Arbeit, unfreundlich, Und ich habe es nicht verstanden, aber in dem Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt will der Teufel mir negative Gedanken geben, in dem Moment, als ich gebetet habe, bitte Jesus, hilf mir, schenk mir die Freude, da hat Gott mir nicht nur die Freude geschenkt, er hat mir das Mitleid für meinen Nächsten gegeben und ich konnte danken und beten, dass Gott dieser Person hilft und er hat mich bewahrt, dass nichts hochkommt und hat mir dadurch die Freude geschenkt, ihm zu dienen, den Menschen so zu dienen. Und es hat mich ermutigt, in allen Bereichen diesen Weg zu wählen und wählen zu wollen. Und das ist mein, ja, das erlebe ich gerade in vielen Situationen und darin möchte ich wachsen. Ja.
And I've been experiencing the Lord in so many different aspects and how he's teaching me. And even one example, I was working and someone who I was working with lost her patience, and the Lord has even taught me what to do in such a situation, that I can pray for that person, that I can have sympathy with maybe what they are going through, and that my heart can stay clean and that I will have no negativity towards the next person. And it's also my longing to grow and to continue on this narrow road.
UNkulunkulu sengifundise izinto eziningi. Ngiyenza nje isibonelo ukuthi ngelinye ilanga ngangisebenza, khona ngangisebenza naye, wase olahlekelwa ukubekezela kwakhe. Kodwa uNkulunkulu sengifundisile ukuthi ngiyenze njani esimeni esikanjalo, ukuthi ngimthandazele lo muntu, ukuthi ngiqonde ukuthi ngabe yini mhlampe abhekene naye, kodwa inhliziyo yami yona ihlale ihlanzekile futhi ngingabi nakho ububi obumelene nalowo muntu lowo. Futhi kuyinjongo yami ukuthi ngikhule ngiqhubeke kule ndlela engumncingo.
Miss Yuan, Madame Sabrina, I'm 12
years old. Hello, my name is Sabrina and I am 29 years old.
Sanibonani, igama lami nginguSabina, ngineminyaka engu-29.
Ashuras, umbatoshes katapali kudini yatsamya.
I would like to share with you a few things from my life.
Ngizothanda ukunicobelela okumbalwa ngempilo yami.
Shivo inje pina vospune ko kopilo ya adolescenza, mi antrito un pakat.
I have spent my childhood and the time of teenaging dancing.
Ngikhule ngiphila esonweni.
Deseori când citesc în Biblie despre Maria Magdalena.
Very often when I read in the Bible about Mary from Magdalene.
Isikhathi esiningi uma ngifunda eBhayibhelini ngoMaria Magdalena.
De fiecare dată mă amintesc de unde m-a scos Domnul.
I remember each time from where the Lord has taken me out.
Ngiyakhumbula njalo ukuthi uNkulunkulu ungikhiphe kukuphi.
Boseni uMagdalena ukhulu.
I can tell you a few things.
Ngokumbalwa nje enganitshela khona.
Alcohol, cigari,
alcohol, cigarettes, nightclubs,
voyage,
boys,
charta,
quarreling,
n'inselegere cu familia mea.
I couldn't get along with my family.
Utshwala, ugwayi, ukuhamba ebusuku kanye nabafana. Ukukhonona, ngingakwazi ukuphilisana kahle nomndeni wami.
I have lived deep in sin, almost to be drowned.
Bengijulile ezonweni zami, kube ngathi sengiyagwiliza.
In 2008,
the Lord had mercy on me and he brought me here in Wojtek at the mission.
Ngo-2008 uNkulunkulu waba nomusa kimi wangiletha kwasizabantu eVoiteg.
It was for the first time when I could hear the gospel.
Kwakungokuqala ngqa ngizwa ivangeli.
The Lord has touched my heart. And my life started to change.
uNkulunkulu wayithinta inhliziyo yami, impilo yami yaqala yashintsha.
Apoi undomi nawo
In 2009, I came here to live here at the mission.
And the Lord called me to work for Him. I'm very thankful to the Lord. It is only His grace that He could change my life. Now I want to tell you about a few things that I'm doing here at the mission. In 2013, a group of us from the mission started to go in schools. The Lord placed on our hearts to go in the state schools and talk to the children and also to the teenagers. And we have experienced how the Lord is working in a wonderful way in schools. And the Lord is bringing us closer to Him through this work. And all this time when we couldn't go to schools anymore, the Lord opened so many doors. There are many teenagers who have called me. And have started to confess their sins. Young people who are drowning into sin and they need help. And now I realize it more than ever that we face unclean spirits. This is what we are fighting with, spirits. They are young people who are haunted by demons. They cut their skin. They are deep in dependencies. And they are asking for help. And this is only of the grace of the Lord. That He can use us. So that we can bring light in the middle of our people. And I know it very well. I'm conscious of this. When I will stop living into light, I will not be able to bring light to my people.
Hacemos algo.
afternoon. I would like to greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Doctors for Life, Kwasisa Bantu, has started working here from Siani Zavra since 2004. We came as an invitation of other missionaries, and we start by helping people physically with their needs and also preaching the gospel at the same time.
Sanibonani ntambama, ngithanda ukunibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. UDutch Svelafo kasiza abantu waqala ukwenza umsebenzi lana eSihan eZavra ngo-2004. Safika sithole isimemo simenywe abanye abafundisi zithunywa. Saqala ngokusiza abantu ngokonyama noma ngokomzimba, kodwa futhi sibe siqhubeka nokushumayela ivangeli.
We have devotions every morning, even now in these days of the closure, we were able to just share the gospel after we tell the people the procedures to protect themselves against the virus. We are pressing on and taking the opportunities that we have to help the people both physically and spiritually. We are on duty every time, any time of the night. We try to help people. There are many, many sick people with malaria at this point in time, and we sometimes struggle to have enough medication, but God has been gracious because He has supplied all our needs, and we thank the Lord and the mission for supporting us in prayer, and we thank the Lord for this great opportunity that we have here to spread the gospel amongst the needy people.
Sinemthandazo njalo ekuseni ngisho nakulesi sikhathi samanje ngoba sivalelekile, kodwa sisakwazi ukuqhubeka sibacubelele ngevangeli. Kodwa nokho-ke sinokuqaphela, silandela imigomo nemithetho ebekelwe thina ukuthi siyivikele. Siyabonga ngala mathuba ukuthi sikwazi ukusiza abantu ngokomzimba nangokwemphefumulo. Kumele sihlezi silungele ukuphuma sisize abantu, ngoba baningi abantu abagulayo ngesifo samalaleveva, imalari. Ezinye iy'khathi kuba nzima singabi nazo izinto ezanele, imithi, kodwa uNkulunkulu unomusa ngoba uyasinika zonke iy'dingo zethu. Siyambonga uNkulunkulu nemishini ngokusisekela ngemthandazo. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngaleli thuba elikhulu kangaka lokuba sikwazi ukusabalalisa ivangeli kubantu.
Pray that we'll be faithful and that the Lord will keep us through this pandemic, because truly we don't have ways of treating it. We are totally dependent on God, and I will ask that you pray for us that we will be faithful.
Siyathandaza ukuthi sigcineke sithembekile nokuthi asivikele kuleli ukhuvethe, ngoba asinazo izinto zokuthi sizelaphe ngazo. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba ukuthi sikwazi ukusabalalisa ivangeli phakathi kwabantu abaningi. Siyathandaza ukuthi sizohlala sithembekile nokuthi uzosivikela kulolu khuvethe, ngoba sinazo iy'ndlela zokuzelapha, kodwa sincike ngokupheleleyo kuNkulunkulu. Ngingathanda nje ukucela ukuthi nisikhulekele ukuthi sihlale sithembekile eNkosini.
Hello, my name is Rebecca Eskash. I'm from Australia and I'm here with my husband and three children. And I am trained as a doctor in Australia and working here in Mozambique at the moment, because I feel this is where the Lord has called me for now. I've only been here for a short time, but I've experienced so much, and I've experienced so much of the Lord's goodness that it overwhelms me many, many times. And I would love to share with you one particular day where many things went wrong and how the Lord undertook.
Sanibonani, igama lami nguRebecca Eskesh, ngiqhamuka e-Australia. ngikanye nomndeni wami, umyeni wami nengane zami ezintathu. Ngingudokotela oqeqeshelwe e-Australia kodwa ngisebenzela eMozambique. Ngenxa ukuthi uNkulunkulu ungimisele khona kulesi sikhathi. Angakabi khona isikhathi eside kodwa sekukuningi ngikubonile kanye nomusa kaNkulunkulu esengiwubonile usumkhulu. Kube ngathi ungaphezulu kwamandla ami ekhathi eyiningi. Ngithanda nje ukunixobelela ngosuku olulodwa lapho engabona ngathi zonke izinto ayihambi ngendlela yakhona.
My husband and I were here and we had a small child arrive at the clinic and the child was extremely unwell with malaria and was unconscious and having seizures. And we were rushing around trying to intervene to help save this child. And in the middle of all the busyness, I had to make drug calculations, medication calculations, which I wasn't familiar with. And my husband was helping me to set up the drip and everything. And we got everything sorted and I thought everything was fine. And soon afterwards, suddenly a thought came to me, have you given this child the right amount of fluid? And I really think that thought was from the Lord.
Nganye nomyeni wami usaba nomntwana omncane wafika ekliniki. Owayengaphilile inxa yekamalele veva wayebuya quleke abuya dlikiza sasiphithizela sizama ukumsiza phakathi kwakho konke lokhu kwamatasatasa kwakumele ngimthakele imitha azomela ayiphuze into engibengajwayele ukuyenza umyeni wami wayengisizayo ukuthi ngihlele kahle ngimfake idrip umntwana nezinye izinto hhayi sasihlela kahle izinto kwase kungathi konke kuhamba kahle hawu makhathaleni ngeza umcabango ufika ukuthi hayibo umntwana kodwa uthi ngimnike uketshezo lwanele ngabona ukuthi lowo mcabango wawuqhamuka kuNkulunkulu.
And I went back and I realized that the fluid amount of fluid I was giving the child was not correct. And so I went to my husband and I said, you, when I haven't set the right amount, can you please help me? And we need to change it. And you know, he said to me, how much do you want to give? And I told him the amount and he said, that's what I'm giving, that's what I set up. So somehow he had misunderstood what I told him, but the misunderstanding was actually the correct amount and the child was getting the right thing. And so we managed to put this child in a car and my husband rushed the child off to the local hospital so it could be admitted. And while he was on the way, he gave me a phone call and he said, the car that I'm driving has broken down. We cannot drive. I need you to come with another car.
Ngabuyele emuva ngabona ukuthi uketshise ngomnika umntwana alona olumlungele noma olwanele. Ngatshela umyeni wami ukuthi angimnikezanga umntwana uketshise olwanele. Ngase ngithi sidinga ukushintsha. Wasethi ha ubufuna ukumnikeza uketshise olungakanani. Wase yangitshela ukuthi ulingakanani nikile wasethena ilolo nje ngimnike lona ngandlela thize akaqondanga into engangisho kodwa waqonda kahle ngoba kwamnikeza uketshezo lwanele ayi kuhamba isikhathi ke sasisakwazi ukufaka umntwana emotweni simphuthumise esibhedlela esesendleleni wase yangifonela washo ukuthi imoto ayihambisa ngayo umntwana yesi ifile basethi cela ngize nenye imoto.
As I was about to leave, a woman arrived at the clinic and she had just been stung by something and she was crying in pain and she didn't know what it was. We didn't know if it was a snake or something serious. So I quickly gave her some medication. I said, I'm sorry, but I have to go. We've got a child severely ill and I need to meet my husband with the car. And I just hoped and prayed that this woman would be okay while I left her at the clinic. And then I hopped into the pickup that we had and I started driving, and the roads here are very sandy and bumpy, and I saw a pickup coming towards me, and I thought, I need to pull over so this pickup can pass me, and I pulled to the side, and in doing so, I got stuck in the soft sand, and I watched this pickup, and I saw and realized this pickup had lost control and was driving straight towards me, and there was nothing I could do but just cry out to the Lord.
Kwathi ngaphambi kokuba nje ngihambe kwafika omunye wesifazane owayekhala kukhona into emlumile engazi noma ulunywe yinyoka noma into enye futhi enobungozi kakhulu. Ngasheshisa ngamnikeza imithi thizeni ngase ngaxolisa kuyena ukuthi kumele siphuthume esibhedlela, kumele ngiphuthumise imoto. ngaba nethemba ngathandaza ukuthi engathi uNkulunkulu ngamsize lo mama. Ngase ngasheshisa ngangena evenini, ngaqala ngadrive ngangena emgwaqeni. Umgwaqo ke walana umhlabathi esiningi futhi unekhisi eziningi. Ngase ngabona imoto ezizohlangana nami. Ngase ngashona ngaseceleni. Ngase ngabhajwa lapho enhlabathini. Ngabona le veni eza ngakumina, ngabona ukuthi ngathi iphelelwa ama-brake, kwangathi iza ngqo kimi. Kungekho futhi engingakwenza, ngathandaza ngathi ngathandaza kuNkulunkulu.
And I watched as this pickup came towards me, and the pickup hit the side of my car and bounced down the side, and I just thought, please Lord, we need to get to this child. And the amazing thing was when I looked at the car, my car, there was just a couple of superficial scratches, which for me was incredible with the amount of impact that had happened. And I was able to reverse out of the sand and drive quickly to meet my husband with this child. And we were able to take this child safely for help. And then the following day, when I actually got back to the clinic, and found this woman who had been stung, she was fine and she was actually feeling much better with the medication we'd been able to give her. So the Lord undertook there as well. And the following day, I was reviewing medication for malaria and I realized I'd given this child the wrong dose. And I thought, Lord, how could I do such a thing? Because this could mean, you know, this could lower the chances of this child surviving. And then I realized that I had estimated the weight and the age of this child incorrectly. And when I corrected everything and calculated the child's dose, what I had given was correct to the 0.1 milligram. So once again, the Lord had undertaken, even though I had made two errors, which could have had terrible outcomes, what actually was given in the end was exactly what this child needed. And I just knew that the Lord had taken total control of the situation.
Imoto yafika lena ezangamye yashaya le moto engihamba ngayo yase yagqimagquma yashona eceleni. Ngase ngathandaza ukuthi iNkosi sidinga ukufikisa umntwana esibhedlela. Okwangimangaza ukuthi ngesikhathi sengibuka imoto kwakukhona nje amamaka amancane nje ukukhombisa ukuthi ishayekile imoto. Lokho kwangimangaza kakhulu. Engakudinga ukuthi ngikwenze ukuhlehlela emuva bese ngiphuthumisa imoto ukuze sikwazi ukuhambisa umntwana esibhedlela. Sakwazi ukufikisa umntwana esibhedlela. Uma sengibuyela ekliniki, ngase ngithola loya owesifazane owayekhona into ayemlumile. Wayesengconywana, imithi yayisebenze kahle egazini lakhe. UNkulunkulu usho ukuthi wangenelela ngendlela yakhe. Ngosuku olulandelayo, uma ngibuka imithi yokamala leveva, ngabona ukuthi umntwana loyana wayengazolo ngimnike into engafanele. Ngase ngabona ukuthi lokho shuthi kuzokwenza kuzonciphisa amathuba ukuthi umntwana asinde. Ngakala kabi umntwana noma ngendlela engalungile isisindo somntwana nomnyaka wakhe. Kodwa okumangazayo ukuthi imithi engayimnika yona umntwana yayishaya ngqo esikhonkosini. Shuthi kulokho kwaba isimanga ngoba uNkulunkulu wangenelela, ngoba into engangimnikeze yona yiyo ngqo eyayilindelekile ukuthi umntwana asize. Ngabona ukuthi asizakale, ngabona ukuthi uNkulunkulu wangenelela.
And this just makes me think of when the Lord and the disciples were feeding the 5,000. The disciples came, they were faced with this problem and they said, Lord, send these people away, we don't have food to give them. And the Lord said, what do you have to give? Give it to me, bring it to me. And the Lord took what they gave, a meager 5 loaves and 2 fish for these 5,000 people. And the Lord took it and he praised God and he broke that offering and he multiplied it and it was enough to satisfy all those people. And that is exactly what we experience here. The need is so great and what we have to offer is so little. But the Lord takes that little, he multiplies it, and he makes it enough. And we experience this again and again, and it is just incredible.
Lokho kungenza ngicabange uJesu nabafundi bakhe ngesikhathi bepha ukudla abantu abawu-5,000. abafundi bathi Nkosi babuyisela laba bantu emakhaya asinakho esizobapha khona. UJesu wabuza ukuthi yini eninakho eningabanikeza khona. Bathi kuletheni kimi. UJesu wathatha lokho, ofisha ababili nezinto ezinhlanu. UJesu wakuthatha wadumisa uNkulunkulu, wakuhlephula, kwasekwanda, kwasekwanele ukuthi kunelise bonke laba bantu ababekhona. Lokho yilokho ngqo esikuzwayo nathi lami ukuthi isidingo sikhulu kakhulu, kanti thina esinakho kuncane kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uthatha lokho okuncane, akuphindaphinde, akwenze kwanele. Lokho futhi sikubona kuphindaphindiwe isikhathi nesikhathi.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngobufakazi sesibuzwile.
We thank the Lord for the testimonies that we've heard.
Futhi beyathinta kakhulu.
And they really touch us.
Lapho se Europe sizwile impela beyathinta ufakazi kakhulukazi buka Robert. Uba ngathi ukhiphe konke okusenhlizweni yakhe ukuthi uNkulunkulu umsize kuphi.
And the testimonies from Europe touched us, especially the one from Robert, where he just opened his heart for us.
Lokho kusinikeza nathi inselelo singabasha bakhona la emhlabeni wonke ukuthi funeke simphilele uNkulunkulu ngendlela epheleleyo.
And that gives us a challenge here, us young people all over the world, that we need to give everything to God.
Sinikele kukona konke. Ishila intombazane efakazini bayo yathi ingxenye ekade ilokhuza ithanda ube isibibe sezweni. Kodwa lapho ithola uNkulunkulu yayinikela ngokupheleleyo uNkulunkulu, yayizwela ukuthula inoNkulunkulu.
We need to give God everything. We heard the testimony of the girl who said that there was a part that still belonged to the world, but where she gave everything then to the Lord.
Ngiyanimema abantu abasha ukuthi uma unento esenhlizweni yakho, sebenzisa ithuba ulungise indaba yakho noNkulunkulu. Konke kuzokuhambela kube kuhle.
I invite you young people, if there's still something in your heart, bring it to the Lord, then it can go well with you.
Ngizocela uDr. Alba azosivalela ngomthandazo.
We'll ask Dr. Van Eerden to please pray. Let's just close. Heavenly Father, our hearts are filled with joy for your greatness and your goodness towards us.
Baba wethu sezulwini inhliziyo zethu zigcwele intokozo ngobuhle nangobukhulu bakho kithina.
From across the world,
emsukele emhlabeni wonke.
In all these different areas,
nazo zonke lezi ezinye indawo.
We pray, Lord, we are like those men standing at the marketplace waiting to be hired.
Nkosi sifana nalabo bantu abami esigcaweni belindele ukuqashwa.
We are in all these places across the world and we need that you would make use of us.
Sikulezi ndawo Nkosi esihlakazekile umhlaba wonke silindele wena Nkosi ubusebenzise.
You don't need us, Lord. You can make the stones shout out if it's necessary. But we plead that you would not pass us by.
Awudingi thina Nkosi uma kufanele ungakhuluma ngishamatshe kodwa siyacela ukuthi ungasidluli.
We pray for each and every person we've seen and those whom we have not seen that are part of your body.
Sikhulekela Nkosi lo nalowo muntu esimbonile nalowo esingambonanga Nkosi kubo bonke abayingxenye yomzimba wakho.
And oh God, we pray that you would take our simple human efforts.
Siyacela Nkosi ukuthi uthathe amandla ethu omuntu angelutho
and bless them,
wabusise
to bear eternal fruit,
kuzathela izithelo zaphakade
for your kingdom,
zombuso wakho,
that souls will be in heaven one day,
snatched out of Satan's claws because of each person that's made a stand where he or she was called.
Ngenxa yalowo nalowo muntu othatha isinyathelo wama lapho kade khona ngesikhathi ebizwa.
Lord, we thank you for the privilege to stand for you in your kingdom.
Siyakubonga Nkosi ukuthi sikwazi ukuthola inhlanhla yokumela umbuso wakho.
Please continue with us in the services and bless them.
Siyacela Nkosi iqhubeka nathi enkonzweni uzibusise.
And we ask this in the name of our Lord Jesus Christ.
Sicela lokho egameni lenkosi yethu Jesu Christ.
Amen.
Amen.